Kule nyange ndlulile sebenze njengohlanyo. Kule nyange ndlulile sebenze njengesteri. Kule nyange ndlulile sebenze njengohlanyo. Kule nyange ndlulile sebenze njengesteri. Ayispanile njimile ngiteshilo kotin. Ama pipa bag we Gucci, ama pipa bag we Louis Roberto Cavalli, Valencia Givenchy. Ama pipa bag we Gucci, ama pipa bag we Louis.
Ama pipa bag we Gucci, ama pipa bag we Louis. Ama pipa bag we Gucci, ama pipa bag we Louis. Ama pipa bag we Gucci, ama pipa bag we Louis. Ama pipa bag we Gucci, ama pipa bag we Louis.
Mlungwami, mlungwami, mlungwami ngicela ungibadale. Mlungwami, mlungwami, mlungwami ngicela ungibadale. Ngifuna imali, ngifuna isidwali, ngifuna ukuswenka nge-weekend. Mlungwami, mlungwami, mlungwami ngicela ungibadale. Mlungwami, mlungwami, mlungwami ngicela ungibadale. Mlungwami, mlungwami, mlungwami ngicela ungibadale. Ngifuna imali, ngifuna isidwali, ngifuna ukuswenka nge-weekend. Swenka nge weekend. Mlungwami, mlungwami, mlungwami ngicela ungibadale. Mlungwami, mlungwami, mlungwami ngicela ungibadale.